Yo yo, Big Boy Latifa, Vongsta,
Vongsta,
Beat Kali Sana,
Bilangwai, Yesu Bilangwai, Bilangwai, Yesu Bilangwai.
Nampenda Yesu Bilangwai, Ngwai, 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 Ngwai. Mimi nampenda Yesu Bilangwai,
Ngwai,
Ngwai, Ngwai, Ngwai.
Amenisafisha, dhambi zangu ameziosha.
What?
Amesafisha, dada chafu ameziosha.
What? Nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai. Mimi nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai.
Ameziosha, dada chafu ameziosha.
What?
Amesafisha, dhambi zangu ameziosha.
What?
Nipate niko holy kama Angel Adul kwenye tempo ya Mungu, staki session ya nduku. Watabaki mazuzu, nitazidi mwabudu. Nina gosip na Mungu, poka lenge marungu. Leo jana tunapiga maluku, Sunday nipate na buku. Niko church kwa Mungu, hapa lebo ni juju. Na bado unataka kunikwatch nani, hapa gospel na mi. Huku heaven ni Jesus, sana fanya mijiza. Tunatoka kwa giza, hapa chini ni shida. Tulishida gavita, neno tukafikisha, itabidi umeshiba.
Nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai. Mimi nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai.
Amenisafisha, dhambi zangu ameziosha.
What?
Amesafisha, dada chafu ameziosha.
What? Nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai. Mimi nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai.
Ameziosha, dada chafu ameziosha.
What?
Amesafisha, dhambi zangu ameziosha.
What?
Usijidharau eti we ni monkey donkey, sura mbaya eti yako konki. Shetani na mapembe anataka unyonge monkey. But no, Yesu ndio king. Don't deny him, don't deny him. Anataka akupeleke one step. Don't deny him, don't deny him. Anataka akupeleke high heel. Shetani tuwa mkanyagia chini kama dolo. Anashindo kupumua eti ako solo. Tomzika kuya kufe adimoro. Mbogi ni ya Yesu na tutakiyo usoro.
Nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai. Mimi nampenda Yesu bila ngwai,
ngwai,
ngwai, ngwai, ngwai.
Amenisafisha, dhambi zangu ameziosha.
What?
Amesafisha, dada chafu ameziosha.